Jazzy boy,
standard man.
CK Music promos that.
Running it.
Banana chungu. Kweba umeba fishikiki. If you're my love, kukupanga ori. Each time we go chila kalipa boy. Wadi bele lama lonely. Two boat toes, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Una pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke.
Okay.